difficult, but not impossible. I like to talk love, nikiona when I feel home. Mind my body, my soul, kwa will ni vibe for show. So sogeleng, sogeletwe, karibu. I smile, kinishika na unaibu. Do you wanna, do you wanna, do you wanna, do you wanna, do you wanna be my baby, my baby? Ah, yeah. Unataka, 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 unataka uwe wangu.
Wasatupenda wana wivu tu. Usijali wejitai tu.